bag it up, you be chidigan para pam. Karitap, gay and sundane na sirirang.
Tikisa piki kame na mafut, kama haina sheri mko mbele. Tikisa kiberi tikisha itapush, chunga polisi usipige kelele. Ona tukunyema, vila na tikisa body, amevunja vitu kabatini. Imbau mbau kwenye, mana leo haunogi, asa mwenzangu tatikisa nini. Yani bando,
mujeje.
Your talent.